Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Exclusive from
Afro 5.
Seven, oh, ah, Empire.
Uluwa, kelo ni tiba tiba. Kuno kwe wafika, mnyama talimba. Place apolika, bonse bazio, naisa patafika. Tie mami, tenya, tweki, ah, tenya, tweki, ah, tweki, tenya, tweki, tenya.
DJ Onga.
Kuno kwe wafika mnyama talimba. Place apolika, bonse bazio, naisa patafika. Hale mami, tenya, tweki, ah, tenya, tweki, ah, tweki, tenya, tweki, tenya.
Shopsi,
tweki,
get king,
tenya,
yo, nafika po.
Tweki, tenya, tweki, tenya.
Isa boy tuangare na madiva. Vagelo kuno ni diva. Mune mwafika mnyama talimba. Wake up, osa dimba. Ano mwanzi wa gero wa Kenya. Eba lenga wa gai wa pena. Shai bondi, nefi penya. Kuno wa gero ni diva boy. Dankyao kwa te start ya sorry boy. Fi gero fia kuno, fila lenga dempo fia loresha. Ero futike fia kukonkeresha. Ano mami mpela kwa azak. Ichichi gero chifuni kari memba. Evi vaso ninga chupase mimba. Lelo fia lalile firimba. Kenya, tweki, ay.
Uluwa kelo ni tiba tiba. Kuno kwe wafika mnyama talimba. Place apolika, bonse bazio, naisa patafika. Tie mami, tenya, tweki, ah, tenya, tweki, ah, tweki, tenya, tweki, tenya. Kuno kwe wafika mnyama talimba. Place apolika, bonse bazio, naisa patafika. Tie mami, tenya, tweki, ah, tenya, tweki, ah, tweki, tenya, tweki, tenya.
Dope is freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mkema,
tenya, tweki, look, tenya, tweki.
Alona shakwe chisungu na tukomboka. Fwewe chitundu norofe na tupopoka. Ngeche chinove nishi na chizozoka. Kwa tina chido wabati na chilondoka. Baman, mapele fubalenwa. Shingi tukwete hapa fekalewa. Ulecha, magamaga na madansa ya ndemuna. Kana soe na mazale ya depo. Na who am I? You can call me big fire. Mona fea utifiti, yeka ni fire. Who am I? Nobody fulaya. Tatufwaya makelo ever tufwaya. But in the meantime, shungudu kako. Ufyebe nefi nobe vipombolo keko. I wanna see you go down, get you kwepe. Alo DJ scratching a sefe.
Uluwa kelo ni tiba tiba. Kuno kwe wafika mnyama talimba. Place apolika, bonse bazio, naisa patafika. Tie mami, tenya, tweki, ah, tenya, tweki, ah, tweki, tenya, tweki, tenya. Kuno kwe wafika mnyama talimba. Place apolika, bonse bazio, naisa patafika. Tie mami, tenya, tweki, ah, tenya, tweki, ah, tweki, tenya, tweki, tenya. Tweki, tenya, tweki, tenya. Chofuti,
tia ni kulangise, mwetu sovelela. Langana patebo, pari black lepo. Sini langana kumbuyo, monga mukazi waloti. Ushe kingi, monga ni atoti. Ipu yako, yani sokoneza. Lelo ni lelo, tisa wana maloza. Ite, iwanika Christmas. Ushe kingi, ifendeze munyasi. Shake it, baby, twerk it. Move it, baby, wind it. After love, baby, chalo ni chovuta. Vilisa musho, yo msana wako. Apa ni vela monga ni likuna mipya. Ama dola ni fulu mutumba. Kazi vina buino, san sokoneze.
Tiba. Kuno kwe wafika mnyama talimba. Place apolika, bonse bazio, naisa patafika. Tie mami, tenya, tweki,
ah,
tenya, tweki, ah, tweki, tenya, tweki, tenya.
We the super like a fantastic mix up, tweki. DJ Onga Bandis.